Amani, umbile kali, ya, amebeba nyuma, hayaya, 80 GB, amebeba nyuma, hayaya, kitu swafi, wa,
babang vibes,
nipe, nipe,
nipe utakacho nipa,
nipa,
nipe, nipe utakacho nipa,
nipe,
Safiri mbali kidogo akutana na mwanamke. Mbali kidogo akutana na mwanamke.
Vile unavyojua mumba utembea macho chonjo. Vile unavyojua mumba utembea macho chonjo. Kikiwinda kuwinda. Kikiwinda kuwinda. Kikipata inasikararua. Kikipata inasikararua. Tukutane, journey for a date. Nikamuomba tukutane, journey for a date. Hakweli kweli tukakutana, journey for a date. Jioni tukakutana, tuweze kujidate. Mimi na huyo maziwa sali, siwezi acha. Hana tabia nzuri, pia jui kunona. Upendo wa kizamani sana. Upendo wa kizamani sana. Cheki mtoto ananijali. Kama ni njaa o chakula analeta. Hata kama ni baridi anajileta mwenyewe. Hata kama ni baridi anajileta mwenyewe. Tulikutana kimchezo tukapendana ya kabisa.
Tulikutana kimchezo tukapendana ya kabisa.
Nipe, nipe,
nipe utakacho nipa.
Nipa, nipe,
nipe utakacho nipa.
Nipe.